haki yako ni kuonge. Ule bata zote vacation misosi minyama mipombe. Nitaji chango pate kagari kutembea mama kinyonge. Unapendeza nyakati zote ukikonda toki wa kibonge. Baby, mwenzenu nimeonja shota mukidogo nimenogewa. Na kutoka siwe zizi gola huba nimelemewa. Wanosema ni mwachena wana wajui ninachopewa. Kama ugonjwa mapenzi mimi zambani ninapepewa. Washeni kamera pigeni picha toto ilu
toto.
Lilivyo umbika wana kasirika toto ilu
toto.
Limebarikiwa na rangi ya hela toto ilu
toto.
Hapo nikifuma mtu nitakwenda jela toto ilu. Na mimi na bebe nimeshapata mchumba. Siku zina mimi na bebe wa nimeshapata mchuchu. Mana siyo kwa mabaya, ulinende kwa mganga. Wewe, hilo shepu kwa kanga. Kweli umeumbika mwaya kiunoni unashanga. I will do everything for you. Love that nobody can show you. From the day that I met you, girl I started falling for you. Wangu mie, usinikimbie, ninganganie, wanga waumie, washe ni kamera, pige ni picha, toto ilo
toto.
Lilivyo umbika, wana kasirika, toto ilo
toto.
Nimebarikiwa na rangi ya pesa, toto ilo
toto.
Ona linapendeza, wanapata pressure, toto ilo. Na mimi na bebe nimeshapata mchumba. Siku zina mchumba.